Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu buhanga bw'ibyuma ndi kumwe na Peter Handley. Aloyzi Bigirimana ni urimo kumfasha kuyobora iki kiganiro. Muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema, bahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 nari maze kubabwira. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga. Ikiganiro cya none twakihariye intasho zanyu muri iyi minsi turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka. Aho muri hose mudusange ku rubuga rwacu rwa Facebook, muhadusigire telefone zanyu, mwifurize abanyu iminsi mikuru myiza. Uyu munsi ahanini turibanda ku munsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni rero reka duhere kuri Jean Baptiste wiriwe neza.
Niwe nyakigira Imana.
Uri hehe Jean Baptiste?
Ndi hano mu Burundi mu provinsi ya Kirundo muri komini ya Kimberango.
Ni amahoro
no kuri turashimira Imana.
Yego, hasigaye amasaha make cyane kugira ngo twinjire mu minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Uyu mwanya turawuguhaye, nawe gerageza wifurize abavandimwe n'inshuti umunsi mwiza.
Ndagushimiye cyane Edirwema kubwira ko dutandika umwaka kanya. Reka ntangurire ku muryango wanjye nyine, zewe kuri madamu wanjye kudayi Elizabeth, ibibondo byacu Niyonsaba Jean Marie Claude, umuryango wiwe wose, Marine Beatrice Manirabarutana n'umuryango wiwe wose, Bienvenida Rukundi n'umuryango wiwe wose. Natahije kandi Nyantonge. Batarije kandi Jeanne d'Arc Ntirenganya, cyatanzwe n'umuryango wiwe wose. Ndatahije kandi umukobwa wanjye yarayibarutse.
Urakoze cyane kuri izo ntasho zawe. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ariko mbere yuko dusezerana, iyi minsi mikuru isanze ibintu bihagaze gute ahuri, cyane cyane ko bakunze kuvuga ko mu gihe cy'iminsi mikuru ibicuruzwa ibeyirizamuka, aho ngaho mu Kirundo byifashe gute?
Reka muntu w'Imana yagoye hano, ibeyi y'ibiryo yaduze rwose cyane rwose, ibeyi yaduze cyane, kandi ubu turi mu isaruro ry'ibishyimbo. Yaje ko tubasarura ariko imvura itumereye nabi cyane, ntikorohereza gutuma dusarura, imvura inyagira, ibitekerezo ngo twandura. Reka imvura yatwiciye imyaka, nta mahoro sinegata, ntabwo tuzose
ariko ibyo aribyo byose akanyama ntago kazabura ku meza. Akanyama ntikazabura ku meza, uza kubita ibipfunsi hirya no hino kaboneka.
Sabe?
Ngira ngo ntabwo urimo kutwumva neza, ariko reka tuzamura akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Umuziki ahanini twahariye iyi minsi mikuru ya Noheli. Wonderful Christmas Time, indirimbo y'umuhanzi Kelly Rowland, ni indirimbo yahariwe iyi minsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Kuri telefoni twababwiye ko turimo kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ubutumwa cyangwa se intasho bageza ku bavandimwe n'inshuti. Kuri telefoni dufite Jeremy. Jeremy, wiriwe neza?
Amahoro.
Uri hehe?
Ndi mucara ariko nkabamvuka mu Rumonge.
Aho ni mu gihugu cy'u Burundi?
Yego.
Iminsi mikuru muyiteguye gute, byifashe gute aho ngaho mu cyarama?
Ya iminsi mikuru tibona hitanzwe kuko tubona menge byose byarabaye nabi. Kare umuntu yagura akanyama agafunga hamwe n'umuryango, ariko byarabaye nabi, byarazimbye rwose. Agapimusi umuntu yafata ntikakiboneka, agafana karaduzire yumva n'ikibazo tukafa. Ni ukuvuga yuko umunsi mukuru wa Noheli n'umwaka mushasha tuyibona ibisanzwe umenga n'amaganya gusa.
Hanyuma duhe nk'urugero, ubundi ikiro cyaguraga gute cy'inyama ubungubu kigeze kurangaye?
Ya ikiro cy'inyama burya kare cyagurwa ibihumbi 8 ariko ubu kigurwa 12. Fanta, dufati Fanta ya kukwa majana ndi mita na majamu nani urugubi jivumbi. Nukufuga yuku mchedi nao mikiro kare chagwa birinata nukujipe kumbi vine.
Bira henze chana?
Bira henze kos, bira henze rumba nuaji bugari, kiro kikugwa, obu kikugwa birinata.
Nubwo ibintu bigoye Jeremy, ariko Ijwi rya Amerika tubahaye umwanya kugira ngo mugerageze mwifurize abavandimwe banyu n'inshuti umunsi mukuru mwiza, wasuhuza cyangwa se wakwifuriza nk'abatanu mu magambo make cyane.
Nkabangombye cyambe nambe kwifuriza umunsi mukuru wa Noheli mutambutanyi wanjye ari mu Rumonde, Nishimwe Dacine. No,
turakumva, komeza komeza.
N'umubyeyi wanjye Rurato Dansi na mama yitwa Fitei Krotiride na bene wacu bose n'abagenzi. N'abagenzi Fita, sinzi uko banabyumva iyo baba bari bose.
Kubyumva wenda biragoye, ariko icyangombwa ni uko ubafite ku mutima ukaba ubatahije.
Ego, ntandayifuriza umwaka mushasha na Noheli nziza.
Urakoze cyane Jeremy Mucyarama, akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Okay, merci.
Last Christmas nkuko nari mbibabwiye n'indirimo zirimo kudushira mu mwuka wo gusoza umwaka ndetse no kwiziza umunsi mukuru wa Noheri umunsi y'abakristo hirya no hino kwisi biziza ivuka rya Yesu Kristo. Kuri telefoni dufite abandi bakunzi bijwi rya Amerika. Sam wirweneza uranyumva Sam?
Ndakumva neza.
Uri hehe?
Tuvugana ndi Nyabugogo Kigali mu Rwanda.
Nyabugogo muri iyi minsi mikuru haba hashyushye cyane, ubu byifashe gute?
Nyabugogo uko ngiye ndi kwabona ndimo ndabona abantu ari benshi cyane, imodoka zirimo ziragenda, ari abantu n'uruvunganzoka ariko kubera abanyeshuri barimo barataha kubona imodoka ziva mu mujyi zijya mu ntara ni ibintu bigoye cyane.
Abanyeshuri barataha, hari n'abava muri Kigali bajya mu ntara kugira ngo basangire iminsi mikuru n'abavandimwe ba hanyuma se ubusanzwe mu kanya navuganaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira ko muri iki gihe cy'isoza ry'umwaka ibintu birahenze cyane, aho i Kigali mu Rwanda aho byifashe gute?
Ano Kigali mu Rwanda ibintu birahenze, bimaze iminsi binahenze, ntabwo bihenze uyu munsi, bimaze iminsi bihenze, aho ibintu by'ibishyimbo byarahenze, umuceri warahenze, inyama zo bamwe barazibagiwe cyane.
Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe mu masegonda make cyane.
Ndifuriza Noheri nziza n'umwaka mushya muhire ababyeyi banjye bari mu karere ka Gicumbi, mama na papa. Ndifuriza Noheri nziza umukunzi wanjye bita Kizine. Ndifuriza Noheri nziza murumuna wanjye bita Duka Teofile. Nanifuriza Noheri nziza n'abantu bose twigana muri IPRC ya Kicukiro.
Urakoze cyane Sama uri Nyabugogo mu Rwanda. Ugire umunsi mwiza wa Noheri no gusoza neza umwaka.
Murakoze cyane namwe Noheri nziza n'umwaka mushya muhire.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga uyu munsi, ikiganiro cya none tukaba twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu gihe turimo kwinjira mu minsi mikuru isoza umwaka, kugira ngo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu Noheri nziza n'umwaka mwiza. Kuri telefone dufite Oze wiriwe neza. Oze uranyuva?
Yego ndimo ndabumva.
Uri hehe?
Merereye mu mujyi wa Kigali.
Kigali Kimihura ni amahoro?
Ni amahoro, turashima Imana nta kibazo.
Iminsi muyiteguye gute?
Iminsi tuyiteguye neza, turimo turitegura ivuka rya Yesu Kristo nta kibazo. Abantu hirya no hino urabona ko bameze neza, bose barishimye. N'amadekorasiyo hirya no hino ku mihanda rwose urabona ko nta kibazo muri Kigali.
Kandi uyu mwaka iminsi mikuru igiye no kuba hatari ibibazo bijyanye n'akato katewe na COVID-19 nk'uko byari bimeze imyaka ibiri ishize, ubu ngubu agashya muri Kigali na gake?
Urebye mu bitandukanye biri hagati y'umwaka 2021 na 2022, rwose abantu barishimye. Ntaka iyo ugiye mu mujyi wa Kigali hagati ubona ko abantu ari uruvunganzoka, barimo baragura ibintu byo kwizihiza iminsi mikuru, indabyo, ibiti byo kudekora, urabona ko hari imitandukaniro rwose cyane cyane rwose.
Hanyuma
ibyishimo ku bantu bose.
Samu tuvuganye ari Nyabugogo ambwiye ko ibintu bihenze cyane muri iki gihe, ku buryo kubona akanyama abantu bazashyira ku meza ku munsi wa Noheri cyangwa se no ku munsi mukuru w'ubunani ngo ntibyoroshye kuri wowe, wowe ubona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange amezi ashize yo ibiciro byarazamutse ku masoko, haba ku bijyanye n'ibicuruzwa byo mu mabotike atandukanye. Ariko nubwo byabashije ku hari abantu byabashije kwa kutiyakira neza, ubwo abantu bamaze kumenyera ibiciro ku buryo nta kibazo. Ndabona umunsi mukuru uzagenda neza, ubushobozi bwiwe aziyakira uko ashoboye. Ikintu ni ukwihanikisha ukajya avuka mu buryo udashoboye ariko ku bushobozi bwa buri muntu. Ibi neza ku mwaka azawusoza neza kandi mu byishimo.
Icyo uvuze ni ingenzi cyane, buri muntu akagerageza kubaho mu bushobozi bwe ni ikintu
cyiza. Mu bushobozi bwe yego.
Murakoze cyane. Hanyuma rero tuguhaye akanya kugira ngo ugire abavandimwe n'inshuti wifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire.
Murakoze cyane. Mbere na mbere Noheli nziza n'umwaka mushya muhire abakozi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Babashije gutekereza ku banyarwanda muri rusange ndetse n'abatuye isi muri rusange. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye wanjye Hirwa Sandrine turi kumwe muri Kigali ndetse n'abana banjye. Ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye uherereye mu karere ka Ngoma, umuryango wanjye uherereye mu karere ka Karongi. Ndifuriza Noheli nziza data bukwe na mabukwe baherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Ndifuriza Noheli nziza abakozi twagiye dukorana ahantu hatandukanye, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera, abaherereye mu karere ka Karongi mu murenge wa Gishyita bose, ndetse ndifuriza Noheli nziza igihugu muri rusange babashije kudutekerezaho. Kandi ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 bazawinjiramo neza kandi tuwinjiranamo ingamba nshyashya.
Oze ndagushimiye cyane kandi nawe uzagire umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Oze rero yarabivuze ko yifuriza abakozi b'Ijwi rya Amerika umwaka mwiza na Noheli nziza. Nagira ngo nange muri aka kanya nifurize bagenzi banjye dukorana hirya no hino ku isi, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, muri Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu ya Ruguru, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu Bwongereza, n'abandi dukorana ahangaha ku biro bikuru by'Ijwi ry'Amerika, bose tubifurije umunsi mwiza wa Noheli n'umwaka mushya muhire, ndetse tunifuriza umunsi mwiza abo bose bagiye badufasha kugira ngo dushobore kubagezaho amakuru n'ibiganiro twabagejejeho uyu mwaka wose. Kuri telefoni mfite kandi Marcel Wiriwe Neza. Wiriwe Marcel.
Yego.
Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda nk'ibisanzwe.
Nk'ibisanzwe. Ntago ujya winyabye handi.
Urumva iyo ninyabije ariko nkagaruka ntabwo uburyo umuntu avuga ngo yahinduye.
Murugo ni Kigali.
Yego.
Kigali se muri iyi minsi mikuru kuri wowe urabona ibintu bihagaze gute?
Muri rusange nk'uko umuvandimwe wari uvuye havuze ati kwiyakira buri wese mu rugero rwe, Kigali naho ni ibisanzwe nta cyahindutse. Ariko bitewe n'amikoro ya buri wese naho ahahira, hari abo ibiciro byazamutse ariko hari n'abo bitazamutse, kuko usanga nk'abantu bakoresha ibicuruzwa byo mu masupermarket nta kidasanzwe kigeze kibaho, ntabwo ibiciro byazamutse cyane keretse umuceri wa basmati nuwo wiyongeyeho 500, ubu ngubu ikiro kigeze ku 300. Nuwo wiyongeyeho amafaranga 500 cyari gisanzwe kigura 2500, naho ibindi byose ni bisanzwe. Cyo kuri ikindi cyazamutse cyane ni olive oil, ubu nayigeze kuri 16 litiro imwe.
Ayo ni amavuta yo gutekesha.
Ni amavuta yo gutekesha, ariko mbere gatoya ya COVID yari muri za 12, urukumva ko iyi myaka ibiri yaduze cyane kubera n'ibibazo by'intambara y'Uburusiya na Ukraine, naho ibindi muri rusange ni bisanzwe.
Kigali se muri iki gihe cyo gusoza umwaka ubusanzwe usibye ibyo by'ibiciro mu mijyi itandukanye hirya no hino hano muri Amerika, usanga bahatatse bashyizeho ibiti byaka abantu amazu yabo bayashyizeho amatara atandukanye, muri Kigali duhe nk'ishusho y'uko ibintu bigaragarira umuntu uhatembere cyangwa se uwagenda nko mu ijoro.
Murakoze cyane. Ubu ngira ngo Kigali nta muntu uri kwifuza kujya kuryama. Ni umwe mu mijyi ikeye itatse neza, wenda nimba kuva ku murongo ndaza kuba amwe mu mafoto dufite ahantu hazwi cyane harimbishijwe mu mihanda ya kaburimbo, mu kuma hoteli ku tubari tuzwi ahantu mu masangano y'imihanda ubu ntushobora gutandukanya rompwe n'ijuru ntushobora gutandukanya kuri hoteli n'umuhanda ntushobora gutandukanya doko no kuvuga ngo nuko batacana amatara yo ku mihanda asanzwe ubu mara Kigali rasa neza cyane abazi Kigali ugeze nka convention center ku mugoroba ukagera kuri rompwe yo mu mugi ukaza ugafata hano ku gisimenti ukaza kimirongo mbese kuva ku kibuga cy'indege kugira amahoteli atandukanye akomeye asanzwe yakira abashyitsi na ahantu habereye ijisho hasa neza ku buryo bugaragara cyane.
Urakoze Marcel kuba uduhaye ishusho yuko Kigali yifashe ariko mbere yuko nkurekura reka tuguhe umwanya nawe wifurize abavandimwe n'inshuti zawe iminsi mikuru myiza.
Murakoze mbere na mbere mbanje kwifuriza Noheli nziza imfura yanjye mwana wanjye w'imfura yitwa Twagira Yezu Joy na Justin ndamwifuriza Noheli nziza mushimira no kumusaruro w'amanota yakuye ku ishuri ndetse na murumuna we Twagira Yezu Georgette Blessing nawe ndamwifuriza Noheli nziza birumvikana ubwo na mama wiwe umuryango nashatsemo ni mugari asandire banje bagariwe na Ziraza na Emmanuel umuryango mvukamo papa abavandimwe wanjye tuvukana by'umwihariko ndashaka kwifuriza Noheli nziza Bwana Thomas Kamili ndi mukorana aho ngaho
ndamubwira
nifurije Noheli nziza rwose ndifuriza Noheli nziza umuvandimwe wanjye Sibire Muvunyi aherereye mu karere ka Kayonza. So abantu benshi duhurira ku mbuga nkoranyambaga abarundi abanyarwanda b'ingeri zitandukanye ndetse buri wese yiyumve ko njyewe Twagira Yezu Marseri nifuje Noheli nziza ariko ntibagiwe umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko.
Urakoze
umukoresha wanjye ku buryo bw'umwihariko rwose nifurije Noheli nziza n'abasaserdoti bacu Antoine Cardinal Kambanda na Arikipiskopi wa Kigali ndetse na Musenyeri wa diyoseze ya Nyundo uri mu kiruhuko cy'izabukuru Alexi Habiyambere nawe yifurije kugira Noheli nziza. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel Twagira Yezu natwe tukwifurije Noheli nziza ugire ibihe byiza. Wakoze cyane.
Murakoze cyane namwe mugire umugisha murakabaho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuri telefone dufite na Ndayizeye wiriwe neza. Ndayizeye uranyumva? Ndayizeye niba tutamwumva reka tuzamure akaziki gatoya hanyuma tugaruke twakira izindi ntasho ziva mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
The spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. So lift the glass.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Aho uyu munsi ikiganiro cya none twagihariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo tubahe umwanya wo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu umwaka mwiza, ndetse n'umunsi mukuru wa Noheli, umunsi uzaba kuri iki cyumweru. Tukaba rero twawubahariye kugira ngo twakire izo ntashyo zanyu, ariko nanone dushyiraho utuziki duke na duke kugira ngo tubasusurutse tubinjize muri uyu munsi mukuru mwiza. All I want for Christmas is you. Bivuze ngo icyo nifuza kuri Noheli ni wowe. Iyo ni indirimbo yahimbwe n'igihangange Mariah Carey, indirimbo yahariye iminsi mikuru ya Noheli no gusoza umwaka. Radio rya Amerika rero ikiganiro ni muri Isanga, dukomeje kwakira intashyo z'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi. Kuri telefone turi kumwe na Jean-Baptiste Wilwenez. Jean-Baptiste.
Ndora.
Jean-Baptiste uranyuva?
Ego ndakumva cyane.
Uri hehe?
Nagaze i Bujumbura, i Burundi.
I Bujumbura na mahoro?
Ego na mahoro, turashimiye iteka.
Hanyuma se muri iyi minsi mikuru abantu barimo kwitegura ya Noheli n'ubunani, umwuka wifashe gute aho ngaho mu mujyi wa Bujumbura?
Tumwa tuko turaraba mubuye eko bitegurira Noheli n'umunsi mukuru gutangura gushika. Ntanze n'umudandaza w'impuzu, nabona abakiriya bariko baraza nubwo ubukene butera bwiyongera mu banyagihugu. Ariko muri iki gihe cy'umunsi mukuru wa Noheli turabona abazeyi benshi baza kugura imyenda y'abantu.
Bivuze ko nawe urimo uraronka icyashara?
Ego, nagiye niko ndakora urudandazwa, niko biragenda neza.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye umwanya kugira ngo ugire intashyo ugeza ku bavandimwe n'inshuti zawe ku bijyanye n'umunsi wa Noheli n'umunsi wo gusoza umwaka.
Murakoze cyane, mpereye bwa mbere kuri ba mwebwe nyene mushaka kuduha umwanya no kuba mwatwiyumviriye ko.
Yego, turakumva komeza.
Ubugira kandi nifurije Noheli nziza umuvandimwe wanjye dukorana na Olivier. Nifurije Noheli nziza umubyeyi wanjye Viola. Nifurije Noheli nziza abashikanje tuvukana. Nifurije Noheli abanyeshuri tutazigana muri Universite y'i Burundi. Nifurije Noheli nziza abavandimwe bose banjye, abagenzi, inshuti zanjye ndetse n'abasi bose. Nabifurije Noheli nziza no gusoza umwaka mwiza.
Jean Baptiste ibujumbura mu Burundi nanje nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize kuzasoza neza umwaka urakoze cyane
Namwe muragize neza cyane turabashimira uko no mutsaho ni nkuru kumanya kumanya
urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Zack wirwe neza Zack uranyuva ndibaza ko atari Zack arehubwo Eric uranyuva
Mba chane ndagunga.
Uriye he Eric?
Ndi Lusaka muri Zambia.
Lusaka Zambia na mahoro.
Ndi mwakasi na karele kameze neza. Ariko hala nikana uko angama huka akabura.
Hey. Yeah. Hari ubusanzwe ubungubu ni gihe cy'imvura aho ngaho mu karere kanyu.
Ebo ni gihe cy'imvura mu Lusaka ni gihe cy'imvura kuva mu gicina
Rimwe. Hanyuma se ubusanzwe igihugu nka Zambia ni igihugu cyakoronijwe n'Abongereza usanga ibihugu byakoronijwe n'Abongereza biha agaciro gakomeye cyane umunsi wa Noheri duhishusho yuko ibintu byifashe muri uwo mujyi wa Lusaka.
Ego ni mubeshe no Uko bisanzwe umunsi mukuru wa Noheri nka n'uyu mwaka mushyashya barabyitaho cyane babyitaho bakabita ibi bakunda kwaka sinzi ukuntu babyita iwacu i Burundi babyita ino ma fireworks
imiriro ituruka
ego bituruka barakunda kuba witeguriye rwose umunsi mukuru gusa muri ino myaka gusa abantu n'igihugu rwose n'abandi baribuka ko
ubwo bukene hari abandi tuvuganye mu Rwanda no mu Burundi naho bavuga ko uyu munsi iyi minsi mikuru ibasanze ibintu bidahagaze neza ariko baragerageza bakubita ibipfunsi bashobore kugira imboga bageza ku meza yabo aho ngaho mwebwe biroroshye Eric rero uri mu gihugu cya Zambia ndibaza ko ufite abavandimwe n'inshuti mu karere k'ibiyaga bigari wifuza gutashya no guha intashyo z'iminsi mikuru akanya na kawe turakaguha
kumu sada kiyangu kiyanga mojini ya kenyo likumina ya kiwa gumu nara ya makaramba nga taijina wabuka ni wangiro sara honyene kaka taijini chuti nala genzo sari ndi chuti mina nabo turi kumwe bose n'ose bake ikana mu bunyene madaha kanya ko gutashye ntsira n'aba gihaba ndabifurije umwaka umwaka mushaka mu gihugu n'ibindi gatatu amwe na ngawiri nzima
Eric Ilusaka mu gihugu cya Zambia ndagushimiye cyane kandi natwe tukwifurije kuzasoza neza umwaka w'2022 ugira amahoro
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Michael wirwe neza Michael uranyuva Michael uranyuva Michael Michael ni baza ko dushaka kuba tumubuzeho gato Michael uranyuva uri hehe
undi Kigali mu Rwanda
ko ijwi ryawe riri hasi cyane gerageza uri zamure ugaragaze ko wishimiye kuba ugeze kuri Noheri
ndi nshimiye cyane ahubwo bitavugwa
bitavugwa
ego
ibintu byifasha gute ubu ngubu ahuri wowe
waho ndi ibintu bimeze neza abantu bari kwitegura Noheri ariko hari n'imvura nyinshi cyane imvura imeze nabi muri Kigali rwose
igwa buri munsi
cyane
hanyuma ku hari ibintu bidasanzwe uburyo witeguye uyu munsi ku giti cyawe cyangwa se n'umuryango wawe?
Okay, ibintu urumva iminsi mikuru iba iyo imiryango yose byanga bikunda hari ukuntu yiteguramo bitandukanye n'indi minsi bitambutse. Gusa ariko iki gihe gitandukanye n'imyaka yashize, kuko muri iki gihe isa nkaho ubukungu butifashe neza ku mpande zombi.
Ku mpande zombi ni ukuvuga uruhande rw'abaguzi n'abagurisha?
N'abagurisha yego.
Ariko ibyo ari byo byose uraza kugerageza urebe ko hari akantu bageza mu rugo rwawe cyangwa se mukawishimira ibyo ari byo byose?
Nakubwira kuko nikabura ariko bitandukanye n'indi myaka iba yatambutse.
Hanyuma rero uyu mwanya twawuhariye abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tubahe ijambo mwifurize abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza umwaka. Umwanya ni wawe.
Yego, murakoze cyane Ijwi rya Amerika. Mbere nanjye mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umubyeyi wanjye uri mu karere ka Nyanza. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya umuryango wanjye wose aho uherereye mu gihugu. Mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya inshuti yanjye yitwa Irankunda Tony iba muri Uganda. Hari undi mugabo w'inshuti yanjye yitwa Jereje Nzeyimana nawe aho ari hose agire Noheli nziza n'umwaka mushya. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika bose aho baherereye mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya. Murakoze.
Urakoze cyane Michael uri i Kigali mu Rwanda, natwe tukaba tukwifurije kuzasoza neza umwaka. Urakoze cyane.
Yego, nawe mugire umwaka mwiza n'umwaka mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite kandi na Auguste wiriwe neza.
Twiriwe nawe.
N'amahoro. Uri hehe?
Yego. Ni nanda Mozambique.
Mozambique.
Ego.
Aho ni he? Uwe mugi?
Maputo.
Maputo mu murwa mukuru?
Ego.
Hifashe gute?
Ni neza kabisa, mutimuti kegure neza. Ego cyane.
Hanyuma tubwire nk'abantu batamenyereye Maputo cyangwa se igihugu cya Mozambique ubusanzwe aho ngaho umunsi wizizwa gute, muri ibi bihe byo gusoza umwaka ibintu biba byifashe gute?
Ni meze neza cyane, rabye abantu neza neza cyane, ibintu ni byiza cyane. Kuko urabye abantu baguma barengana kubeza neza cyane, kuko urabye uko n'iminsi isanzwe n'iminsi mikuru isanga bitandukanye, umunsi kabisa tubiteguye neza cyane.
Umunsi murawiteguye neza. Hanyuma ku bijyanye n'ibiciro ku masoko, abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino, haba mu Rwanda, muri Zambia ndetse no mu Burundi, batubwiye ko ibiciro ku masoko bidahagaze neza. Aho ngaho Maputo ho bimeze gute?
Maputo imeze neza cyane, Maputo imeze neza kabisa.
Bimeze neza nuko
Ego kabisa, nkeje aduze. Ego.
Auguste rero, aho i Maputo ndibaza ko ufite abakunzi cyangwa se abavandimwe hirya no hino wifuza gusuhuza no guha intashyo zo gusoza umwaka, ijambo ni ryawe.
Ego, natahije abivanje wenda mu Rumonge mu Burundi.
Turakumva, komeza.
Natahije bose n'abatanzi bose ndabatahije cyane, abyibanje bose nabibagira ku mugomere mu Burundi mu Rumonge. Eka bose bazi ku izina ryanjye ndabatahije.
Auguste, urakoze cyane aho ngaho i Maputo mu gihugu cya Mozambique, udusurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika bahatuye, ugire umunsi mwiza.
Have a holly jolly Christmas,
It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas.
Holly jolly Christmas ni indirimbo ya Michael Bublé ni umuhanzi nawe umenyerewe cyane mu guhimba indirimbo zijyanye n'umunsi wa Noheli, umunsi abakristo hirya no hino ku isi bizihiza ivuka rya Yesu Kristo. Holy Jolly Merry and Merry Christmas ya Michael Bublé. Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga turimo turaganira cyangwa se uyu munsi twakiriye abatumirwa nako abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kugira ngo abifuza kutugezaho cyangwa se kugeza intashyo ku bavandimwe babo tubahe akanya babikoreye kuri telefoni. Ndi kumwe na Irafasha, wiriwe neza. Buri hehe?
Ni Gatsibo ahantu biti gasanzwe.
Gatsibo?
Ahantu biti gasanzwe.
Aho ni mu ntara y'Uburasirazuba?
Yego.
Ibintu byifashe gutaho?
Bimeze neza, nta kibazo tu.
Niyo bivuze ngo bimeze neza, wowe ushatse kuvuga iki?
Ushatse kuvuga ko tugiye kurangiza umwaka neza, tugatangira indi neza, nta kibazo rwose.
Nta kibazo. Umwuka se mu baturage, uburyo barimo kwitegura, byifashe gute, bimeze gute?
Ni ibisanzwe mu minsi mukuru, ibintu aba ari byiza rwose, tubirimo imyiteguro irarimbanije.
Wowe se urateganya gukora iki kuri Noheli?
Kuri Noheli ni ugusangira n'umuryango wanjye, tukishimira umwaka nyine ko wanjye nini.
Gatsibo rero Irafashe, umwanya n'uwawe kugira ngo wifurize abavandimwe bawe umunsi mwiza wa Noheli no gusoza neza umwaka.
Yego, nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Umuryango wanjye uri Nyamiyaga, n'inshuti n'abavandimwe bose bari Nyamiyaga babanzi ku izina rya Irafashe Alphonse, bagira umwaka mwiza. Abantu b'igasanzwe naho ntuye nyine, naho ndabasuhuza, harimo inshuti zanjye, harimo Pascal hano turi kumwe, harimo murumuna wanjye Bugingo, harimo madamu wanjye Nsabimana Clementina n'abana banjye babiri.
Irafashe, natwe ku Ijwi rya Amerika tukwifurije gusoza neza umwaka, wowe n'umuryango wawe ugire umunsi mwiza.
Yego, murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite na Claude Wirwenez. Claude, uri he? None se ko numva uri kuri moto? Zarimo zirengana. Aho murutana bintu byifashe gute?
Yego, murutana ko yari namahoro n'akakura kaguru kuri ntango yana kitoka nayo rundi kwa ito amahoro.
Hanyuma Noheli muyiteguye gute?
nda bona abantu nkabo twite guri kweri ni mu shoshe nene kweri ugiye mu mlando kwanga waka wapanga nyene uze ko moto wa mongo w'Imana wa Noeli kweri ahantu we kweri ndabona ke nyite kwa uchi wachi uchi nayo bona ndetse no kumirano wachi usanga na rutatsi bari nyene witeguye musimo kwa Noeli.
Ijwi rya Amerika rero riguhaye akanya kugira ngo ugeze intasho ku bavandimwe n'abagenzi ba
murakoze murakoze reka intasho zanjye ndeguhere ku muryango wanjye nyine ni ngaha ku butumwa bwa Marwa muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana ama ngende ku muvandimwe wanjye Isaac Zimana sanguye ari mu gisagara cya Bujumbura chenda nuko mwana wa mkubwa wanje rufuku mwana kenedia kwa mwana mriko mwana kia saati mwana wa juteka nzenga kumutumba wa mwana maru kwenye mriko mwana kia mwana wa utana mwana wa mwana mtumba ya riwane kia taa merite ama nzenga amba na mshika anje na mkia anje rine ndeke mbani ni mkubwa uruna wa wachi ya utana na kubwa wa kukarine ula matahari erisene utanga na mwisho hizo na wenye na mwisho mkwa na wewe na mwaka mwita leka mchenza nga mbwene hapa nukosu na sawe wali nga wakalesha mama shuhini mwene nga sawe duko wala umuchori nga mwere kwa hivyo sinda nila gie uka yuri zenda wakwe hati nda wisho hizo na wewe nisa korode mwere kwe ama mbe hivu tare mbwene uitua mumu tare uitua kwa hivyo nda wakwe hati korode mwere kwe alafu kuri nge mwaka mwisho asha na na wewe nisa abantu bose bashobora ngaha mu Rutana bashinda ishuri rya Noel Mbiza ndetse n'abakunzi bose barimo kugira umukino w'amaguru wa Mbiza ushobora kuba ngaha muri Kamena Bukemba mu ntara ya Rutana na ishuri rya Noel Mbiza.
Claude mu ntara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi nawe turamushimiye kandi tumwifuriza gusoza neza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri we n'umuryango we umwaka bazawusoze neza. This Christmas indirimbo ya Lady A ndizimwe mu ndirimbo twabateguriye kugira ngo zibinjize neza mu minsi mikuru isoza umwaka irimo Noheli aho abakristo hirya no hino ku isi bibuka cyangwa se biziza ivuka rya Yesu Kristo. Tunabaha umwanya kugira ngo mugize intasho ku bavandimwe n'inshuti zanyu. Kuri telefoni mfite Ernest Wiriweneza.
Wiriweneza
uri hehe?
Ndi mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda.
Mu karere ka Rusizi n'amahoro?
N'amahoro.
Ibintu byifashe gutaho?
Bifashe neza, akavura gari kugwa mu mugoroba.
Akavura ariko ndibaza ko kaguye mu gihugu cyose mu Rwanda no mu Burundi.
Kaguye hose.
None se ni kazazambya umunsi mukuru?
Ntabwo kazazambya.
Aho irusizi se umunsi mu witeguye gutegerageza uduhishusho yuko ibintu byifashe aho utembereye aho unyura?
Ntabwo no munsi mukuru nk'abakristu twa twizihiza cyane cyane dukunda kuzimbaza tujya mu misa ahandi twitegura tugategura n'abana twishimana n'imiryango yacu muri rusange nubwo rwose ibiciro ku masoko bitatumereye neza ariko turizera neza yuko tuzawuhimbaza
aho ngaho Rusizi mumaze n'iminsi harimo utubazo tw'abacuruza urujya n'uruza rusa nk'aho rubangamiwe ubu byifashe gute hagati yanyu na hakurya
mu urujya n'uruza ntabwo rumeze neza kuko hajyayo abantu bafite ubushobozi nanjye najyagayo ariko kubera ubushobozi ntabwo umuntu wese asigaye yigondera kujyayo ubu ngubu ntabwo bimeze neza kubera ko n'abakongomani ntabwo bakigenderera nk'uko bagenderaga kuva kera ubwo bazaga bakaza bagatunda amasoko yo hirya no hino hano mu karere ka Rusizi ugasanga n'umusaruro wacu igihe ubona isoko ku giciro cyiza
Ernest rero reka tuguha akanya kugira ngo utashe cyangwa se ugeze intasho ku bavandimwe n'inshuti zawe
mbere na mbere ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Ndungutse Alegisi uri umujyi wa Kamembe amusuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uwa kabiri ndisuriza abana b'abaririmbyi bose mu Rwanda ndetse no ku isi bakurikira ijwi rya Amerika bazwi ku izina rya Puri Santeresi ndasuhuza n'umukozi w'ijwi rya Amerika witwa Sebuhoro Eustache nawe uri mu karere ka Rusizi asuhuza na muyomba wanjye witwa Sedikire hafi mu mujyi wa Kigali nawe ukunda ijwi rya Amerika cyane ndasuhuza n'abantu bose bafunzwe baturuka mu murenge wa Gihundwe cyane cyane bafungiye muri gereza ya Rusizi abo bose ndabasuhuje nisuhuje nawe nziza n'umwaka mushya muhire nisuhuje kandi n'umunyamakuru Cyuma Hasani nawe nziza n'umwaka mushya muhire afungiye mu mujyi wa Kigali cyane cyane n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yitwa Dominic Mutijima nawe nisuhuje nawe nziza n'umwaka mushya muhire hamwe na Eric Bagiruwubusa n'abandi banyamakuru bose b'ijwi rya Amerika hamwe sinabasuhuje nisuhuje nawe nziza n'umwaka mushya muhire bashimira ko muba mwana tuzirikanye nk'abakunzi ba radiyo y'ijwi rya Amerika
urakoze cyane Ernest kuri wowe n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino natwe mu izina ry'ijwi rya Amerika tubifurije kuzasoza neza uyu mwaka
murakoze cyane
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefone dufite Saint Trinité wiriwe neza
wiriwe
uri hehe
ni gede ya Kirundo Burundi
Kirundo n'amahoro
n'amahoro
tubwira rero uko ibintu byifashe uko murimo kwitegura gusoza umwaka
mu gusoza umwaka twiteguye neza naho ibintu byarumbye inzara nyine ingadurudura rwake
ibyo
mugaye nyine muri duke dufite muri duke dufite dusabikanya n'abagenzi
ibyo nibyo bita kubana ugafasha utifashije nawe uzagera icyo gihe udafite ubushobozi abandi nabo bakagufasha
yego nakwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya abagenzi n'inshuti
komeza komeza turakumva
okay nifurize Noheli nziza umuvandimwe ariwe tonto wanjye Cyuma Deo n'umufasha wiwe Beyate abaringa mu gisagara cya Kirundo naca nifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya umugenzi wanjye Egene na Deo naca nifuriza abagenzi banjye twigana kuri RTC Kirundo harimo Izayi Misigaro Jarisi n'abandi n'abigisha batwigisha nka kuri RTC Kirundo nyine ama simbire mu nyarunazi bona bagenzi bose twakuranye nyarunazi nche simbira no namugashoka kamuramba mbone mutama wanjye ndetse murengera ntwari Pierre Karazeri no n'umusecuri we Anyesi n'abo tuvukana Kigali Mulindangabo n'abagenzi nyene harimo Hungu Noeli Nepo na Serge na Egide
urakoze
baringaho mugashoka inyarunazi
urakoze cyane Sainte Trinité natwe hano ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro
murakoze cyane
Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwari muduteza amatwi ikiganiro muri sanga kidasanzwe cy'uyu munsi kikaba kigeze ku musozo ndashimira mwebwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro kandi nongera kwifuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi kuzasoza neza uyu mwaka kandi nanone tubasaba ko tuzakomeza gukorana n'umwaka utaha Nshimire cyane bagenzi banje dukorana hano i Washington DC nabo mbifuriza umwaka mushya muhire nshimira kandi Peter Hanley wamfashije mu buhanga bw'ibyuma na Lois Bigirimana wamfashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya Karindwi mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza kuzasoza neza uyu mwaka